Sawubona, ngingathatha omncane umzuzwana wesikhathi sakho. Ngiyazi ukuthi impilo imatasatasa kanjani. Sihlala siyalena le sizama ukujakulisha umsebenzi nomndeni nazo zonke izinto eziphathelene nempilo. Engathi kufanele ube seyikhathini ezimbili ngesikhathi esisodwa. Udinga isikhathi nendawo yakho eyenzelwe wena qha. Udinga i-me time entsha epholisa umzimba. I-body wash yaka glow. Me time akuyona nje enye yezinsipho. Le umshini wesikhathi wemisipha ekhathele nesikhumba sakho. Me time ikuthatha ikubeke kwelincinyana izulu. I-Oasis ikunike yangempela i-R&R. Me time yakwa glow. Yithi hamba kahle kungcola. Hello, sawubona glow.